yamabutsi.
I love ladies.
Mandela kwa epide mwana manja mdai Nifuna kukamba kona iwe Nili nakafiri Amene ni Mandela kwa epide mwana manja mdai Nifuna kucheza kona iwe Haniju Haniju Hala baby ni dawizi nangu nifuno kamba na iwe Suna nipase chansi But I need you Huku wana iwe so I wish Huku kuchinda sanemu Haba kashi wove kaba twalile salamu Wamu nonko bakabe kona wamu lamu No line no joke this is not a fume
Nuska Alfonso Nkupedia minolo njiso shembale Panshi exile kampepe kale Maribonse ni wendumba Nkumfa winonga rumba
Nini nakafiri ni Mamene ni Mandela kwa epide Mwana manja mdai Kamba kona iwe, nini nakafiri Kamene ni Mandela kwa epide Mwana manja mdai Nifuna kucheza kona iwe I need you
I need you I'm easy, just take a breath Nini na chikondi paliwe Ine everyday, ine gela I wish Kukupanga be madam Get deep look into my eye and tell me the way that you feel about me, no lie. I see it in your heart, girl, every day. The way that you take things, give me green light, girl. Now me got the confession to make. Don't you get me hurting, girl. I've spoken of me hurting. Make it ten and in your heart.
Diri nakafiri ni, mamene ni Mandela kwa every day. Mwana manja mdai, nifuna kukamba kona iwe. Diri nakafiri ni. Amene ni Mandela kwa epide mwana manja mdai Nifuna kucheza kona iwe I need you I need you nakafiri Amene ni Mandela kwa epide mwana manja mdai Nifuna kukamba kona iwe Nili nakafiri Amene ni Mandela kwa epide Mwana manja mdai Nifuna kucheza kona iwe I need you I need you
Program yari shimi kwa kalo kulanda kupoza benchita Kebless
I need you
Music Alfonso Rostas
Trademark right
here. Oh, yeah,
exclusive from Sum Up to Zero.